tujimwage.
Pull over the road,
tujimwage.
Pull over the road,
tujimwage.
Pull over the road.
Mr. Kish.
Kulipi kodi obadio, baby ga go down low. Auti yetu chumbanio, mana homu ni bangalo. Me I love you forever malaika. Tuzae tulijaze taifa. Mechikali ya tuzimita, pande nyagi mixa wida. Sija data na bambata, ongeza njonjo niwe kicha. Jamani mapenzi matam, yali mchanganya Adam. Ujanja misele kwa pani, ulipo nishika patam.
Sinaga vimada, sinaga. Sinaga vimada, sinaga. Sinaga vimada, sinaga. Sinaga vimada, sinaga.
Tujimwage.
Pull over the road.
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 Tujimwage.
Pull over the road. Baby mama shake your body. Navyo kata unani pamdadi. Mzuka na mzuka. Leo mpa kuna kocha. Una mpinzani baby. Nataraji ya wedi.
Mechikali ya tuzimita, pande nyagi mixa wida.
Sija data na bambata, ongeza njonjo niwe kicha. Jamani mapenzi matam, yali mchanganya Adam. Ujanja misele kwa pani, ulipo nishika patam.
Sinaga vimada, sinaga. Sinaga vimada, sinaga. Sinaga vimada, sinaga. Sinaga vimada, sinaga.
Tujimwage.
Pull over the road.
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 Tujimwage.
Pull over the road.